ngenda jenda nizeta Nukagire gombani gusetswa n'ubusa Orara Urukundo mpani rwarungirigita Kugawe mpamya ko nawishimye kundusha Manu mvururi mirumwe gusa rutavuga ibyo nshaka neza Inkuta zikiza umutima wanjye nizo zabihamya neza Manu mvururi mirumwe gusa rutavuga ibyo nshaka neza Inkuta zikiza umutima wanjye nizo zabihamya neza Ni wowe ukingura imigisha ikinjira Nanone ntacyo ntazakora ngo mwiture Ukingiriza icyitwa umwijima Ona sinza sitara turi kumwe Mu mapa ndakureba nk'ijuta Umva najya mpora ndirimba wowe gusa Usibye ko ari ingeso yo kutanyurwa Uwakugira n'iki cyatuma yicuza Manu mvururi mirumwe gusa rutavuga ibyo nshaka neza Inkuta zikiza umutima wanjye nizo zabihamya neza Manu mvururi mirumwe gusa rutavuga ibyo nshaka neza Inkuta zikiza umutima wanjye nizo zabihamya neza Ni wowe ukingura imigisha ikinjira Nanone ntacyo ntazakora ngo mwiture Ukingiriza icyitwa umwijima Ona sinza sitara turi kumwe Nukagire gombani gusetswa n'ubusa